tuje mu Rwanda sentare ya gisirikare imaze gucira urubanza major docteur Rugomwa igihano cy'imyaka 10 inyuma yo kumwagiriza icyaha cyo gukubita no gukomeretsa Théogène Mbarushimana agahava yitaba imana ingingo ya sentare yababaje cyane cyane abo mu muryango wa Mbarushimana bemeza ko docteur Rugomwa yishe Mbarushimana abiteguye kuko yamukubise kenshi
mu cyumba cy'iburanisha hari ubushinjacyaha gusa uregwa Dr. Mabre ntiyigeze akandagiza ikirenge n'abunganizi be ntibari bahari umucamanza asoma imyanzuro yavuze ko mu iburanisha uregwa yagiye avuga ko yakubise Mbarushimana Théogène yitabara kuko yari azi ko ari umujura wamuteye abatangabuhamya kandi bakunze kuvuga ko basanze Mbarushimana yigaragura mu maraso atarahwana akaza kugwa kwa muganga ibi rukiko narwo rurabyemeza rusobanura ko ibikorwa yakoze bitagira icyaha cy'ubwicanyi ahubwo yakoze icyaha cyo gukubita no gukomeretsa aha niho icyemezo cyo kumukatira igihano cyo gufungwa cy'imyaka 10 cyashingiye
kuba igihe cy'iburanisha nta kintu cyagaragajwe cyatumye major docteur Mabre Rugomwa Mupenzi adahwanya nyakwigendera ngo amwikiraho yamukubitiye urukiko rusanga ibikorwa yakoze bitagize icyaha cy'ubwicanyi ahubwo bigize icyaha cyo gukubita cyangwa gukomeretsa umuntu ku bushake bigatera urupfu nk'uko biteganywa kandi bikiganishwa ingingo ya 151 y'igitabo cy'amateka n'ibyaha mu Rwanda iteganya ko iyo gukubita cyangwa gukomeretsa umuntu ku bushake byateye urupfu uwakoze icyaha ahanishwa igifungo kuva ku myaka 10 kugeza ku myaka 15 icyemezo cy'urukiko urukiko rwemeje ko Major Docteur Mabre Rugomwa Mupenzi ahamwa n'icyaha cyo gukubita cyangwa gukomeretsa umuntu ku bushake bigatera urupfu urukiko rukirije ko atsinzwe rumuhanishije igihano cy'igifungo cy'imyaka 10
urukiko kandi rwategetse ko umuryango wa Mbarushimana Théogène uhabwa indishyi z'akababaro zingana na miliyoni 3 ku babyeyi ba nyakwigendera naho miliyoni 7 zigahabwa abavandimwe ba nyakwigendera urukiko rwategetse kandi uregwa gutanga miliyoni 1 n'amafaranga 570,000 y'ibyakoreshejwe mu gushyingura nyakwigendera ndetse n'igihembo cy'avoka urukiko rwa gisirikare rwambuye impeta za gisirikare Dr. Rugomwa cyakora icyemezo cy'urukiko cyamaganywe cyane n'umuryango wa nyakwigendera uvuga ko Dr. Major Rugomwa yishe abigambiriye Théogène Mbarushimana madamu wase wabo wa nyakwigendera Mukakamanzi Odeta ane wareraga Mbarushimana Théogène yavuze ko ababajwe cyane n'umwanzuro w'urukiko
imyanzuro urukiko rufashe nge ntage nshimishije mbona Dr. Rugomwa Aimable yarakubise Mbarushimana Théogène yaragamije kumwica kuko nk'umuntu w'umuganga iyo aza kuba ataragamije kumwica n'umuntu wize ibintu by'ubuganga yarazi ahantu umuntu akubita undi agapfa iyo aza kuba ari umuntu udashaka kumwica wenda aba yaramukubise nko ku maguru cyangwa se mu mugongo wenda akaba yamuvuna nk'akaguru ku buryo umwana wamuvuza agakira kandi ikindi cya kabiri yamaze gukubita umwana aramwica aramuzahaza amushyira mu kidendezi cy'amaraso niyanavuga ati ndabona umwana ari mu maraso yavuye cyane yari dogiteri ngo avuga ati kamujyane kwa muganga byibuze ndamira ubuzima bw'umwana
icya Dr. Rugomwa aregwa cyabaye mu kwezi kwa 9 umwaka ushize wa 2016 Dr. Rugomwa Aimable we yiregura yavugaga ko yishuye umwana Théogène Mbarushimana amwikanzemo umujura kuko yaramaze igihe abajura baramurembeje ni imvugo yakunze kunengwa n'ababyeyi ba nyakwigendera ndetse n'abatangabuhamya banyuranye banyuze imbere y'urukiko kuko batahonye kuvuga ko nk'umuganga Dr. Rugomwa atari gukubita Mbarushimana mu cyico kandi ko atari kumusiga samba ngo yigire mu rugo abagize umuryango wa Mbarushimana batangaje ko bagiye kwiyegeranya kugira ngo bemeze niba bagiye kujuririra iki cyemezo cy'urukiko Asumpta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali